Sipendi mambo mwa unapenda privacy. Sipendi mambo mwa unapenda privacy. Sipendi mambo mwa unapenda privacy. Listen yangu, don't disturb me please. Why you bugging but I live in peace. Me na mind my peace na napenda mystery. Sipendi mambo mwa unapenda privacy. Listen yangu, don't disturb me please. Why you bugging but I live in peace. Me na mind my peace na napenda mystery. Miss introvert, miss introvert. Nikino to follow me wanna divert. Sijali kanifahamu, si mess na plan. Kani yangu si yako, chizi work like that. Ushajua mini bad, shajua mini bad. Bano napimia niki prep my run. Mini wako wat, yako nikicha. Na nafas kufika, mindo na deserve. Sipendi mamba mwa mnapenda privacy. One phone call na zisi pite three. Salamu kiasi mimi CMC. Na kubonga tu sana watch ya BBC. Sipendi mamba mwa mnapenda privacy. Life mode private niko D&D. I keep it local niko B&B. Nikisaka biz, lazima ni secure my deals. Sipendi mamba mwa mnapenda privacy. Kuspy watch ya wesi CID. I keep it local my VVIP. Ukikosa form saka siku stalking peep. Sipendi mamba mwa mnapenda privacy. One on one like it just you and me. I keep it hush and let you do as you please. Kakishika tu sana basi monu si scream. Sipendi mamba mwa mnapenda privacy. Listen yangu, don't disturb me please. Why you bugging but I live in peace. Me na mind my peace na napenda mystery. Sipendi mamba mwa mnapenda privacy. Listen yangu, don't disturb me please. Why you bugging but I live in peace. Me na mind my peace na napenda mystery. Sipendi mambo mwa unapenda privacy. Sipendi mambo mwa unapenda privacy.